Zimbindaba. Ay. Mina ngihamba ngo-7. Kuze kuyoxuzwa ikhi yazilahleke nesibavule. Kuze kuyovalwa.
Yeah, man.